Exclusive from ZambianTunes.com.
Axido, I miss you, I need you.
Dating change, if you paliwe. Real love. Kasuba kandi we mensi andi baby.
Ni makuye wa mwandi ngati sulipo. Jota imani paya sulipo. Tulo sinima tuona sulipo we baby.
Na babyashi besu baka bike poe palo baby. Mintu tuko pano we baby. Na balukwa besu chapamo we baby. Jeti njinje efyo ngufo paliwe. Real love. I miss you, baby. Real love, eh, ngumfanga taulipo. I miss you, baby. Real love, eh, ngumfanga taulipo. Forever,
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 forever.
Strong love, eh, ngumfanga taulipo.
Mutima wadi dalala fwe mene twade kumbatana baby baka waila. Na furuka we mweshi wanjinga kwa vita niwe ndanda yanji. Mami wanjala niwe wabakunga na fulwa mami ulalete nseko. Ama love, na ene umpe kwa balete chikwela balete mpepo. Real love, jongu mfapaliwe, strong love. Jaikala femurine kushe wabakui, muna kuno na chula. Daily firamba mumezo vya umma.
Yangu mfapaliwe. Real love. Yangu mfanga taulipo. I miss you, baby. Real love. Yangu mfanga taulipo. I miss you, baby. Real love. Yangu mfanga taulipo.
Mfuluka mumenzo ya njine nubo femu mbona kushe wabakui. Mbona kuno na chula daily firamba mumenzo vya uma. Chikongo cha furisho mutima wa fimba. Ine beta mfwe fedha nyuku vaneka. Wakurisha uvushku wale po kwa bula iwene. Fintu vya vipa kushe wabakui. Mbona kuno na chula daily firamba mumenzo vya uma. Chikongo cha furisho mutima wa fimba. Ine beta mfwe fedha nyuku vaneka.
Efyo ngumfa paliwe. Real love. Eyo ngumfa ngata ulipo. I miss you, baby. Real love. Eyo ngumfa ngata ulipo. I miss you, baby. Real love. Eyo ngumfa ngata ulipo.
Up again with a little spice.
Exclusive from ZambianTunes.com.